kwinjani yaleni zwamenda namhlanje lwesana upheli inyanga pelifi kuwaleni shushanya yaleni zwamenda namhlanje pheli inyanga pelifi
Namhlanje lwesana upheli inyanga pelifi.